You look good, nika Cody Range ya mabenzi. Nah, no live over like a star cause you know lordy weekend. Na na na, mcharo niko full, next week vacay zenji. Nah, wapi kumikamata leo twende wapi kumetrend. Majogo, tunavokesha kama popo. Yeah, vibe ya moto, DJ please don't lose the control. Yeah, hadi majogo, tunavokesha kama popo. Yeah, vibe ya moto, mchumbo navokata mwenzio hoy. Yeah, 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 give me that, yo. Girl, wanna feel your vibe. Give me that, girl. Girl, want to feel your vibe, vibe. Give me that, yeah. Girl, wanna feel your vibe. Give me that, yeah. Girl, want to feel your vibe. Pesa natafuta, nikizipata ndivyo tunaruka. Maradhi ndo kitu naogopa, wambie panya situshavuka mipaka. Wanipasua akili, ulivyojazia kama mkoa wawili. Nakupa sehemu za siri, miliki pesa zangu mpaka akili. Majogo, tunavokesha kama popo. Yeah, vibe ya moto, DJ please don't lose the control. Yeah, hadi majogo, tunavokesha kama popo. Yeah, vibe ya moto, chumbo navokata mwenzio hoy. Yeah, 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 give me that, yo. Girl, wanna feel your vibe. Give me that, girl. Girl, want to feel your vibe, vibe. Give me that, yeah. Girl, wanna feel your vibe. Give me that, yeah. Girl, want to feel your vibe. Give me that, yo. Girl, wanna feel your vibe.